munya beti sanira nze gorumya manyenye no musaye ndi muntu wera natondewa tunulira mu bitu byokola olonde muti munya beti sanira nze gorumya manyenye no musaye ndi muntu wera natondewa numuna lo tanga kulengera nda mu nyumba yange mwesula nkuyimbira wo uyimba boseka uyimba bomukwano bulinga mata nze kyanuma ate mukusukuka kekere wobadenga sikulabako bigupigwa kabina bukabigula naye manyanza omutima gulumya otuse twetimpa bebe twenjoya zinonya natumpa sirina gwendaba yanguwa gwe babu wonjune yangu wonjune tunulira mu bitu byokola olonde muti munya beti sanira nze gorumya manyenye no musaye ndi muntu wera natondewa tunulira mu bitu byokola olonde muti munya beti sanira nze gorumya manyenye no musaye ndi muntu wera natondewa
abemikwano leka mbabulire kizibu ku mutima kinyiga waliwo omuwala nga ye Silivia ze gwe nasiimanga era namwesiga babeera wendi gwe nanyiganyiga bankuba tuyi ku matama nga yesisa naye ekizibu kimu Silivia oluva wendi obulamu budduka Silivia nze yegwe gwe nina omukwano kusabye tonjiwa
nulira mu bitu byokola olonde muti munya beti sanira nze gorumya manyenye no musaye ndi muntu wera natondewa tunulira mu bitu byokola olonde muti munya beti sanira nze gorumya manyenye no musaye ndi muntu wera natondewa
ndikuyita bebi gwe siti na kamonde otuse waffe bebi mu bufumbo nesunze bebi sibya kulimba tulikwata nkumbi matuze kugamba tulisiba mulungu bebi mu kujoga nga bwetuli obusete waffe bwetuyiya ani wange si matuze kugamba tuli bababiri foreva neva wamma magorumya otuse twetimpa bebi twenjoya zinonya natumpa sirina gwendaba yanguwa gwe babu wonjune yangu wonjune